ZLatestMusic.com.
Dialer Edge, here we go. Western Elsa, Nagulata babe, ni ours. Okay, okay.
Let's go. Yeah, yeah, mama, yeah, on a fault, girl, yeah, mama, yeah,
on a fault,
yeah,
on a fault,
yeah, mama, yeah,
on a fault,
on a fault, girl, yeah, mama, yeah,
yeah, yeah, we go,
yeah,
okay. Jale wena lato kenya ni fela, petola fela. Lili sina kulitela, kulitela, kulimwendilika kutela. Zobata kukutwela, kono zapala, ngeza kwa pala. Kunji vuchwala, vuchwala, ka mutala, mutala. Hau pala la bupilo kakubapala, kukuhapala. Inge kuwaya kwa pala, lika totala, litopala. Last two totwa nitala, kaila age here we go.
Yo ha. Yo ha mama, yo ha,
on a
fault, yo ya mama, yo ha,
on a fault,
yo ha,
on a fault,
yo ha mama, yo ha,
on a
fault, yo ya mama, yo ha, yo ha, yo ha, yo ha mama.
Jezori MH, Jezali, Zero, Odume Fume. Elsa Weston, Saliten, Dialer Edge, download Apology. Here we go.
ZLatestMusic.com.
Nakuona.